Yesu wala meva ukuse akhonzeke kahle ehu uthi ixo kendlala
kendlala
Yesu wala
gospeljingle.com.